si kwa sababu ya barakoa au sanitizers au kanuni ya social distancing iliyotusaidia kufika hapa leo, but it is because by the grace of God tumekuwa tukisoma katika maandiko matakatifu, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Lakini ukweli kwa miaka tunayoishi sasa, na hasa hii 2020, we have something to tell the other generation that we have a mighty God. Mungu aliyetuonekania mwaka 2020, we have a mighty God. We have a reason to tell him thank you. Asante, yeah. Come on. Asante. Hebu mwambie Bwana asante. Kwa wema wako. Kwa wema wako. Shia na makosa. Shina masia tekosa. Ora pasia na maji. Wakati wengine wanalia njaa, wanalia shida, jambo la kushangaza, wale waliotutabiria kwamba maiti zitazagaa nje na tutakuwa tunaokota tu, God is giving us double portion. Tunaingia na uchumi wa kati. We have a reason to tell him thank you. We have a reason to tell him thank you. Kwa wema wako. Asante. Kuna shida ya watu kukosa kazi. Marekani kuna watu wengi wamekosa kazi, taifa lenye utajiri mkubwa. Lakini Bwana anatuongeza kila inapoitwa leo, nafasi za ajira zinatokea ndani ya nchi yetu. We have a reason to tell him thank you. You have a reason to tell him thank you. Hey Bwana, kwa wema wako. Lord, asante Yesu. Weni mwema Bwana. Kwa wema wako. Ee Bwana, mwambie kwa wema wako. We Bwana, asante. Bwana asante. Shiakaya na mashi. Pokea ibada hii Bwana, kama mioyo yetu ya shukrani inavyosema, umekuwa mwema. Asante. For the last time, let's all lift our voices to God and sing. Hata kwa kukupa ndoa njema, mwambie Bwana asante. Watoto wazuri, mwambie Bwana asante. Kwa wema, kwa wema wako. Ekata yana mashi. Kwa kutupa fursa ya kumwabudu Bwana namna hii, kwa wema wako.